Chai, RKO.
Kukwana ni oduma ya mbinguni. Dogo dogo ni me fall in love.
Fall in love, fall in love.
Yeah, yeah. Napelekea moto mimoshi na kuni. Apate joto tume fall in love. Anapenda mijudo, tunalipiga show. Sita kwa sita hainaga ubisho, yani mudo kidalipo. Anakatika meva shanga chini juu, totola kimiji kenda. Anajuaga kuni penda, nyuma rigi rigi mabenda. Kana shepula kunitoa midenda. Midipo dimpo matobosh, yani ananikosha yendo kituliza roho. Yeah, yeah. Maxi wote anawanyosha, we ananitosha, nimewapi kumasharo. Mani yo 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 yo. Baikoko, sio wale malokolo. Siwezi kumwacha mtoto ni nyoko.
Kwenye pezi ya ile ni kiboko.
Kwangu ametulia tuli, tulia tuli. Ndio mapepe ya ni yuko fuli. Ametulia tuli. She so so special. Kachangamka ya ni yupo so social. Ananipenda ya ni nikiweka dosho. Mapozi ya kenyodo ziko slow motion. Mama, 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 mai wangu noma. Amenifanya nimemwimbia kangoma. Shima woman kwa kesi wezi goma. Toto ananimaliza na tabasamu. Dipo dipo matobosha, yani ananikosha yendo kituliza roho. Yeah, yeah, yeah. Maxi wote anawanyosha, we ananitosha, nimewapi kumasharo. Mani yo 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 yo.